When you told our lunch, 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 when you told our lunch,
abamaziyo abaphuthume beyomtshela ukuthi sengiyabiyeka. Ngiyahlukana naye, tshela inyanga yakhe idedele amazinyo sengiyamdedela. Nalesilwane esivakashe ebusuku sesingangidedela konke sekuyaphela. Uthanda havu luyisiphukuphuku. Ukhethe ukuphendula mina isitha kulezi zithukuthuku. Umuntu wakho nguye owathi uyongidinga xa kushushu. Nanokuthi le indoda yakho sengithola ngoba ngiyohlola siphukuphuku. Impilo yami uyibhekise phansi. Bekuyini nje ukungicela kahle ngimiyeke phansi. Angisalala ebusuku senginokuvuka phansi. Angithe ebusuku nyalwa. Lezi zinto zinomsindo futhi zinokungishaya. Lesithunzi sale ndoda enesikhwele engihamba nayo inokungilala. Hawuxola ntombi yakhe, yizwa la magama ungizwele zenkala. Indaba yokuthi ukhethe ukungithwesa lo mthwalo okucacisile kimi ukuthi impela uyamthanda. Usengowakho wonke, tshela inyanga yakhe idedele amazinyo, ngiyacela. Mina kunamali, angazi ngaqalaphi lento uma ngathiwa ngiyayigeza. Sengifulathelwe nalidluzi lami kumnyama. Dade wethu uthanda kusinto njena phela.
When you told our lunch, 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 when you told our lunch. When you told our lunch, when you told our lunch, when you told our